Chineke mee ha bụtụ nwanyị, Chineke mee ha bụtụ nwanyị. Onye hụrụ taa ịmakwa aka ahụkwa echi, Chineke mee ha bụtụ nwanyị. Onye hụrụ taa ịmakwa aka ahụzi echi, Chineke mee ha bụtụ nwanyị.
Egwu a m na-agụ bụ maka oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo Ugo 1000 fada, onye hapụrụ anyị wela mmụọ. Ana m asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs.
Uwe kwe mmeta, onye ọrụ taa ị ga-ahụ echi, Chineke mee ha bụtụ nwanyị.
Oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo nwa mụrụ n'Ibere, ke dị na Bende local government, ke dịkwanụ n'Abia steeti. Mụ na ya hụrụ n'ụbọchị Mọnde, mụ na ya ekwucha, mụ na ya akọrịcha, ma lawa pụta n'ụtụtụ Tuzdee. Ihe m na-anụzi Ugo nwanne anwụọla. Ifeanyi ebe,
Chineke mee ha bụtụ nwanyị.
Fada, onye ọma m ji manụ akụkụ wa m rute na paakị hụ gị n'anya. Mgbe ọbụla m mụrụ gị, ị ga-agbapụrịrị m something. Ọnwụ amaghị ngụ onye ukwu. Oke osisi adaala. Oke osisi ụmụnnụnụ na-ebere n'elu ya. Ụmụ uwe ebewala. Ọkwara ebela. Ife nwa m ebela. Isi ndụ bụ ebela. Chineke mee ha bụtụ nwanyị.
Isi anaghị awa gị, oyi anaghị atụ gị. Ihe anyị nụrụ gwọrọ gburugburu gara gịrịgịrị gwọrọ gwọgwọ. Ihe anyị nụrụ lee asụgo nwa mma nwụọla. Ndị gị na ha na-emekara ka ọ dị ebewala. Mesike ebe ha niile etiela. Ụwa ale Israel anya na-ele ebekwa achaghị. Chineke m ọ bụtụ nwanyị.
Chugi, Remi Jesse, Neba Kwagi, Voice of the Cross, O question Namu Bewella. Yes, if any work of question Namu, very big, eh? Asana, some madazo. Ndia we talk for I got us a tag in Owa. Manachuku, Mara, Abuya, Mara, Keka Mouse. Daddy Mo, Asim, this we can do. I can a pupano, get him back up, people. Number, I would think by work or give me a. But you are, Mama, I would think by work or give me a. But can Namu pass me some gaba for you? You got an omniscience. I want my gears to lay. I've been a business on it, I'm a Tayanala. And I would go to the world. If I never, oh, yet, yeah, I'll get a bit. Sabu can never. Emekete, eko wanete, chineke mie, obotu wadi. Oh, chineke mue, obotu wadi. Chineke mie, obotu wadi. Wanya onota, aga huye chitai. Chie ye ye ye, obotu wadi. Tinekemu, abotu wadi.